Ke a go leboga mokalungwe Neville. Ke itumeletse thata go bokele fano mokalungwe Neville le tšhono ya go nna mo mafelong ana a se le godimo gape mo go Keresete Jesu. Mme dipalo ga di ise diko dintshweng di tlhola dinkgakatsa, lo a itse thata. Nna ke ikutlwa ke lefagae thata nako e ke nang le palo e nnye, ka gore moo ke se ke akanyang gore kereke e yalo. Eya, ke na le lekwalo la moo le re seboifeng letsomane le lennye e jwa lona bopelonomi jwa ga rraeno go lo naya bogosi. Mme ke tla moo ke letsomane le lennye le ke batlang go balwa le lone kwa motlheng oo, lone le a neng a re lo seboi. Mme rona re itumeletse go nna le tiamelo ya go fologela fano bosigong jono, mme ga ke a tla fano ka boikaelelo jwa go bua. Metsotso e le mmala fela e fetileng go ne go na le mongwe yo neng a tla fa mo jakong, mme e ne e le nako e ke neng ke santsane ke le mo seakanyong gannye ke baakanya diteng tsa tema ya temana nngwe e ke batlang go e dirisa jaanong gone ka bonako mo dikopanong tse di tlang tsa kwa Phoenix le Tucson le go rarala koo. Mme ke ne ka mannete ke jesiwa ka moya lo a itse dilo tse di molemo tsa modimo ka ga mafelelo le seruta sa mafelelo. Mme mosadi wa me ne a tla, mme o ne a mpolelela gore go ne go na le mongwe yo neng a tlile go mpona, mme ke ne ka se go tlhaloganye sentle ka ntlha eo morago ga foo goreng ne a re a o ile go ya golo ko kerekeng bosigong jono, mme ke ne ka re ke akanya yalo. Mme ke ne ka tswelela ke le ka go tswelela ke le mo moweng wa se ke neng ke se dira, mme mosadi ne a bo a re e ne e le monna yo o lwalang yo neng a tla go rapelelwa. Ke ne ka re sentle, ka ntlha eo ke tla fologela ko kerekeng le fa go ntse jalo lwa bona, mme ke go rapelela balwetse. Nna ka gale moo ke lo a itse dilo tseo ke re tshwanetse re di lebelele ka bonako yaka go kgonega ka gone fa batho ba lwala ebile ba na le letlhoko. Mang le mang yo neng a lwala o itse ka fa a ka lebogelang se go se rayang go fodisiwa ke thata e kgolo ya phodiso ya Modimo, mme a selo se se kgamatsang se go leng sone a tshiamelo. Yanong letsatsi la tshipi le le latelang fa morena a ratile mokalungwe Neville le ope wa bona ba sena sepe se se fapegileng, ke ne ke akantse gore mosong wa letsatsi la tshipi le le latelang ke tla tlisa molaetsa wa me wa Keresemose ko bathong, ka gore go ba dira gore bangwe ba bona ba tswa kwa kgakala thata lo a itse, mme yaka Georgia le mafelo a a farologaneng, mme moo go tla ba dira gore ba boe ka nako go reka mabenkeleng ga bone le dilo tsa Keresemose. Mme Billy ne a tswela fela fa ntle mme a mpolelela ne a re kgaitsadiake Dolores, maitsiboa letsatsi la tshipi le le latelang pele fela ga tirelo o na le mohuta mongwe wa dimpo tse dinnye tsa bana thulaganonyana fano e bayang kwa go yone lo a itse motshamekonyana wa Keresemose o ba batlang go tshameka pele ga ditirelo di simolola. Mme ke ne ka re sentle mo go tla bo go le maitseboeng a letsatsi la tshipi a ga go tle go dira ne a re ee, ke ne ka re mo ga go tle go kgaupetsa le gannye foo. Yanong lo a bona labobedi o tlang ke letsatsi pele ga Keresemose fong fa kgotsa labobedi o latelang beke ke Keresemose, jalo he mo go tla ngakalatsa batho lo a bona, mme go toge ba tshwanele go boela gae ka letsatsi la pele ga Keresemose, mme e le ka mosupologo, jalo he ke ne ka akanya gore ke eya dibeke tse pedi go ntse jalo dibeke tse pedi go nepile. Yalo he ke ne ka akanya gore gongwe ke ne ke tlatla bosigong jono mme ke itsise batho fa morana a ratile le mokalungwe Neville a sena sepe se se fapegileng, gore ka tlwaelo ke rata go neela kereke molaetsa wa me wa Keresemose le molaetsa wa me wa Paseka le eng le eng se morana a se baya mo pelong ya me go se neela. Mme letsatsi la tshipi le le latelang morena fa a ratile mosong wa letsatsi la tshipi o o latelang ke neela, mme lebaka le nna ke o tsayang e le mo mosong mo boemong jwa maitseboeng fa e leng gore batho ba ba tswang kgakala thata ba na le tshokologo gore ba sepele gore ba tle ba kgone go gora gae lo a bona, mme nkampane ka nna le one e le bosigo ke akanya gore maitseboa go botoka thata. Ke rata tirelo ya maitseboa fa letsatsi le kotlomela sengwe sesele e ne e le Modimo mo tshimong ya Eteni ko go Atamo a neng a tle a tle mo go fefeng ga maitseboa mme a bue le Atamo lo a bona, mme ke rata tirelo ya maitseboa fela, mme tsela e diemo dintseng ka gone fano gore go ne go tla nna botoka gore ke ne ke na le jone e le mo mosong, mme e le gore batho ba kgone go emelela. Mme ke a leboga gore motla gana o godisetswa ntle go ya kwa lefelong le le latelang kwa gore feta fano. O na le bonno jo bontsi bo okediwa mo go one morago ga go omana le go tlhatlharuana kwa bofelong re ne ra nna le jone le fa go ntse yalo. Lo a itse mokalongwe Bosworth yo o godileng ne a tlwaetse go tshegisa ka metlae ne a re ngwana yo o lelelang godimo go gaisa thata o ngoka kelotlhoko e e gaisang. Jalo he moo ke mohuta wa gotlhe ga gone lo a itse mme jalo he ke akanya gore go a re duela go lela ga nyennyane gangwe mo lebakeng a ga lo akanye yalo yalo he mme ke batla go akgola mokalongwe Anthony le bathusi ba gagwe fano ka ntlha ya mmino o o rategang ole ke ne ka tsena fela mme ka uko oo mme lo a itse diletswa tseo le dinaka ke ne ka rata gore mongwe wa bana ba me bogolo mongwe wa bona a tshamekelo naka keke le diletswa tse di budulelwang tseo Beki ne a simolola mo pianong fela ena ke ene monana yo monnye yoo lo a itse mo ke ena o batla go itlogela yanong mme ne a simolola morutintsi ne a re batla tshwanela go simolola ka mmino o o tumileng e seng yanong ga ke re lo itse se ke se rayang mebino e e simololang metshameko le jalo jalo ya mmino wa tlelasiki gore batle ba tsenye mmino wa bodumedi mo go one nako e a gorogang ko mephatong ya gagwe e e kwa godimo mo go oo ka ntlha eo ena o akanya gore sentle ke tla tlogela fela mme ke bana ke bothata mme le fa go ntse jalo go tshwanetse e nne pitso ya modimo go tloga tshimologong ke dumela gore ausi wa gagwe Sara kwa motsheo kwa o ile go mo gaisa le fa go ntse jalo mme ga a ise a ko a nne le thuto jalo he ka ntlha eo pitso ya modimo e botoka fa e na le neo jalo fela nna ke rata lonaka ke gakologana nako e ba neng ba tshwaela motla gana o na golo kwa ko kgokgontshwaneng dinaka di ne di kgelebetega halofo ya letsatsi fa ntle fano tlase kwa sefapaanong kwa mmoloki wa me a suleng gone tlase koo ka ntlha ya boitshwarelo jwa boleo ke ne ka lela koo mo pelong ya me madi a ne a dirisiwa nako e ke neng ke tsenya diteng tsa me tsa tema mo lentsweng la kgokgotshwane mme ke gakologela bosigo bongwe kwa Trinity Methodist Church fa ngaka Morrison yo o godileng ba le bantsi ba lona batho ba lo tshedileng morago ko malatsing a me lo gakologela ngaka Morrison monnamogolo yo o itshepisitsweng Ashbury e ne ya latlhegelwa ke mongwe wa banna ba bagolo go gaisa e sa le ka Ashbury nako e ba neng ba latlhegelwa ke ngaka Morrison go fitlheleng dingwageng tsa gagwe monnamogolo yo o poifo modimo mme nna ka kgale ke ne ke rata go mo utlwa a rera mme ke ne ka ya ka kwa go mo utlwa ka kwa ko Trinity Methodist Church kwa mme bosigong joo basimane ba le babedi ba ne ba gatela ntle ko mathuding a mannye fela yaka mosadi le nna re ne re tsamayela koo mme ba ne ba tshwere diterompeta tsa bona mo phefong yalo le diletswa tseo foo mme ba ne ba letsa eo tlase kwa sefapanong kwa mmoloki wa me a suleng gone sefapano se segolo seo godimo kwa tloreng se dikologa ke ne ka ema fela mo mmeleng mme ka tsweletsa diata tsa me ka simolola fela la go baka modimo gone ka nako eo ke ne ke sa kgone go kganela go na le mohuta mongwe wa kuko mo teng ga mokeresete yo o tsetsweng sešwa nako o ubang ka yone go na le sengwe se se tshwanetseng go diragala ke gotlhe mo go leng gone mo go gone ao ke ga gona sepe se se yaka mokeresete wa segologolo go ntse jalo ga ke na go tsaya sepe boemong jwa gone maitemegelo a me ga ke na go a tšhentšhela dikhumo dipe tsa lefatshe kgotsa lefatshe lotlhe le fa e le tsamaiso yotlhe ya dipolanete le letsatsi ka ntlha ya se jesu a se nthutileng ka bo ene go na le monna mongwe yo o dutseng le rona nako nngwe le nngwe fa ke leba morago pelo ya me e a garoga ke monna yo ke mmoneng a ja selalelo maloba bosigo a tsamaya ka seikokotlelo a ope o kile a go bolela gore o tshwana le Oral Roberts ke a go bolelela nako nngwe le nngwe e ke ba le kae lo ne lwa bona Oral Roberts ke mokaneng lona lotlhe fa a sa lebege jaaka Oral Roberts go ne fela ga diragala gore ke lebe kwa morago mme ke akanya gore ena ke monna yo mogolwanyane go feta go na le yaka Oral antse fela go leba fela tsela e a ka amang moriri wa gagwe le phata ya gagwe le ditebego tsa gagwe mme ka gale mohuta wa motho yo o lebegang a na le seriti a re itseng yaka Orale mme jalo he ke akanya ka gale mokalongwe Oral go lebega sengwe fela yaka ena mokalongwe Orale o simolola mohuta mongwe wa sekolo sa baebele golo kwa yanong ke a dumela kgotsa sengwe ke utlwile ka ga sone maloba ke eng yunibesiti ee mokalongwe Carl Williams ke mongwe wa magolwane ba gagwe mo go sone wa mohuta mongwe ga ke itse fela se goleng sone yanong Yanong, gakologalang yanong, le tsatsi la tsipi morena fa a ratile, re tla simolola. Ke na le wa Paseka kgotsa molaetsa wa Keresemose, mme ke gone nna ke leboga ka ga motlagana o simolotsweng. Mme fong ke solofela gore mona go tla bo go le e seng fela koketso mo dipalong, fela e tla bo e le koketso mo letlhogonolong le Modimo a tla le dumelelang kereke ya rona, setlhopha sa rona wa rona, e seng setlhopha fela phuthego ya rona, gore re phuthegile ga mmogo, re a go rata. Mme nna fela ke rata go bua sena, nna ga ke na go tsaya nako e ntsi, fela ke na le dilo di le dintsi tse ke tshwanelang go bua, fela nna ga ke na go dira go tla tsaya nako e ntsi thata. Fela ke tla rata go bua mona, ke sengwe se nka se kgoneng go se bua. Go na le dilo mongwe le mongwe o a tlhaloganya tse o di itseng, mme kgone go le ka leina la Morena. Le fa go ntse jalo, ga o ka ke wa di bua, lo a bona, o tshwanela gore o di ipeele, lo a bona. Fela tiragala nngwe e e tswelelang pontseng, mme e ntse e le jalo nako e e rileng e e leng gaufi le go diragala. Gore nna ke ne ka tsena ke tsebe-tsebe ke lebeletse mowa o boitshepo mo gare ga batho go fitlheleng lefelong leo, mme bone ba neng ba sa itse selo se le sengwe sa fa lefatsheng, lo a bona, fela ke bona mowa o boitshepo o tsibogela moo. Ke tla go senola Morena fa a ratile nakong e e tshwanetseng, yanong gakologelwang mo go supegetsa Modimo mo gare ga bona. Yaka mongwe ke a dumela mokaolengwe e ne a bua lobaka lo lo fitileng, mokaolengwe Neville ne a bua gore Modimo a sa re balele tsa rona, diphapogo tsa rona mo gare ga rona, go se itshware sentle ga rona mo mathong a gagwe. Gore mmoni yo neng a ya go lebelela Iseraele, mme a ne a kgona go e bona ka leitlho la tlholego le ka fa e neng e tswile tolamong ka kgone, ka fa ba neng ba dirile phoso mme ba ne ba tshwanetse gore ba hutsiwe. Fela se mobishopo a neng a retelelwa go se bona e ne e le lefika leo le le neng le iteile le noga eo ya kgotlho, lo a bona, e dira ditetlanyetso. Yalo he, lo a bona, nako e Balaame a neng a leba mo go Iseraele, o ne a bona lebaka la go ba hutsa, lo a bona, fela nako e Modimo a neng a leba ko go bona, o ne a bona tetlanyo, o ne a re, le yaka nare lona ka le le lengwe. Amen. Ke mang yo o tla le kgoreletsang ka sepe, ka fa di leng poifo Modimo, ka fa ditante tsa lona di leng tshiamo ka gone? Ke tsela e Modimo a neng a ba bona, lo a bona, e seng tsela e motho a ba boneng, e seng tsela e batlotlegi ba bakolo ba ba boneng, fela tsela e a ba boneng. Me outlhe Modimo, mpe moo e nne kabelo ya me, mpe moo e nne kabelo ya me, gonne ga ke na sepe mo teng ga me se nka se ithupelang, ga go sepe mo diatleng tsa me se ke se tlisang, motlhofo fela mo sefapanong sa gago ke a ikhwakhwaela, lo a bona, mo ke gotlhe mo ke nang nago sentle. Mona ke bosigo jwa bokopano jwa thapelo, kgotsa e seng bosigo jwa bokopano jwa thapelo, fela mona ke mohuta wa setlhopha sa boefankgedi fano, re rata go baya lefoko fa bonnong, mme gongwe ke tla rata go bua le lona bosigong jono metsotsong e leng mmalwa, ba le bantsi ba lona ba lo tla ratang go bula mo lekwalong. Sentle, alwa itse selo se se seeng mo go ne ga bulega gone, fela tota-tota mo go kgone ko temane e ke neng ke ile go bala e rra seeng mo ke Bakorinte wa ntlha kgaolo ya bo 11 le dintlha dingwe tse ke di kwadileng golofano golo gongwe teng fano tse ke neng ke akanya ka ga tsone fa nka di bona fela yanong mo go Bakorinte wa ntlha kgaolo ya bo 11 go gone fano ke ena gone fano e rra.
Now, before we approach the word, let's approach the author.
Yanong pele ga re atamela lefoko, mpe re atamele mokwadi, lo a bona, yo e leng lefoko, gore re tle re kope boutlwelobotlhoko le ditshegofatso tsa gagwe fa re santse re mo ithuta, yo e leng lefoko, mpe re rapeleng. Ao the Morena Modimo, yo o tletseng letlhogonolo le boutlwelobotlhoko, yo ntseng a etetsekile go ralala paka morago ga motho a sena go leofa mme wa tsenya bosagatweng jo bogolo joo magare ga gagwe le wena jone jo a neng a ka se kgone go bo kgabakganyetsa kwa morago ka bo ene ena o ne kgotelele a timetse go felelela ntle le tsela ya go boa fela modimo wa yo o tletseng letlhogonolo lotlhe ne a etletsegile go tsaya seemedi mo lefelong la gagwe mme a mmusetsa morago mo go ne ga kgakatsa dipelo tsa botlhe ba bakileng ba ba go itse morena ka fa e leng gore mo loratong lwa gago le lekgolo le letlhogonolo la gago le tsereng seemedi
And as we have just got through
expressing, Lord, it's on that substitute that lives in our lives. And that one who died in our sinners,
that righteous one who was
taken up on him for our unrighteousness,
it is in him that we are. Now we solemnly come to his word.
Ya no runa kama sisi re tla mo lefokong la gagwe ka dipelo le ditlhogo tse di obilweng ka masisi le ka thompo le malebogo mme re kopa gore o tla re romelela bosigong jono le thogonolo ka mowa o boitshepo mme o tla re naya se sengwe sa botshelo se re se tlhokang gore o tla.
You know exactly what we have.
Itse tota tota se re nang le tlhoko la sone. Mme re itse gore o solofeditse gore fa re tla kopa re tla amogela. Re tla gakologela bosigo jono morena botlhe bao ba re itseng gore ba a lwala le go tlhoka gore ba tle ba newe letlhogonolo la Modimo ka letlotlo le legolo.
And Father, we pray for those who have fallen away.
Mi rara, re rapelela bao ba ba khelogileng gore malatsi ana a boitapoloso a atang a tla tlisa mo go bone kgakologelo mo dipelong tsa bona gore kwa ba kileng ba bo ba ntse gone mme ba khelogetse kwa lefelong le le kwa ntle ga kabalano ya gago. Modimo re rapela gore ba tla boa go dumelele morena.
Return to the congregation
ba boele mo putegong mo putegong ya le itibulo ba boele morago kwa go nang le letlhogonolo le bukolo botlhoko le lorato le bopelonomi le phodiso ya mewa ya rona ya botho le menagano ya rona le mebele ya rona go dumelele morena se go fatsa lefoko bosigong jono re nonotse rote mme o re neye ditshegofatso tsa gago yaaka re go kopa ka leina la Jesu amen. Yanong metsotso e le mmala fela ke tla rata go ngokela dikelothoko tsa lona ko go bakorinte wa ntlha kgaolo ya bo 11 temana ya bo 23 bo 24 le bo 25
For I have received of the Lord
that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, on the
night
of the Jesus was betrayed, and when he had taken the bread, and when he had given thanks, he
broke it,
and said to him, "Eat, this is my body." Tsayang mme loje mona ke mmele wa me o robetsweng lona mona le go dire go nkgopola. Ka mokgwa o tshwanang gape o ne a tsaya senwelo mme erile a sena go ja selalelo a re senwelo sena ke kgolagano e ntshwa mo mading a me mo na le go dire kgapetsa-kgapetsa yaaka le senwa e le go nkgopola.
If I should call this just
a little text, I would like to refer to you as this. Remember the Lord. Temananyana e ke tla ratang go umaka ka yone e tla bo e le mona go gakologelwa morena. Go utlwala yaaka bosigo jo kgotsa molaetsa o tshwanelwang go bo o ne o rerilwe mo letsatsing la tshipi le le fetileng mo selalelong sa morena fela ke batla go se atamela fela ka tshokamo e e farologaneng gannye metsotso fela nako e re santsane re lolamisa tsa rona dikakanyo tsa rona ga mmogo mme e le mo kobamelong ya morena.
We could, of course,
re ka kgona yaaka go solofetswe go simolola ka lomatila morena ka gore mo ke lefelo le le siameng kwa re gakologelwang rotlhe go gakologela morena fa lomating lwa gagwe mo e leng gore ka mannete temana e umaka ka ga mobu.
Paul said that
fela mo ke gore Paulo ne a bua gore re tswalela gore re tseye senwelo le go nwa madi le go ja senkgwe se se sa bidisiwang e le go gakologelwa se a se re diretseng mme yaka le go dira ga lo batle go dira fela e le selo se se sa reng sepe sa letsatsi le letsatsi lo batla ka mannete go tla lo gakologela morena lo bona gakologelwang gore e ne e le letlhokonolo lwa gagwe le boikuelo botlhoko jwa gagwe mme ke mo go le nosi mo go go nayang tsholofelo e le nosi e o nang nayo go sa kgathalesege se le ka nako epe o se dirang ga go sepe golo gope se le ka tsela epe se ka tang gaufi le se keresete se go diretseng ke ne ka nna le maitemogelo a a hutsafatsang beke ena mme le fa go ntse yalo a galalelang nka bitsa yalo ke ne ka fitlha mokaolo engwe yo o kileng a dula le rona fano mme ba le bantsi ba lona lo itse lobaka lo e ne e le mokaolongwe Rogers wa rona yo o pele nomi Busty Rogers jaaka re ne re mmitsa Everett mme mokaolongwe Banks Wood fano le mokaolongwe Southman re ne ra ya ga mmogo kwa tirelong ya phitlho
me
ke ne ka pagama mo sefoka boleng kwa ntle mo lefelong la kgale kwa ke neng ke mo fitlhile pele go ka nna dingwaga di le 25 tse di fetileng nako eo fa ke ne ke mo fitlha e ne e le mo metsing a loraga ka leina la morena Jesu Kriste yaaka re ne re feta mo godimo ga borogo jwa kgale jo bo tlwaetsweng ko Totten Fort ke ne ke bua le bakalongwe ba me mme kare letsatsi lengwe nako e modiredi wa letoko lengwe a neng a na le tatante e kgolo koo o ne a re mmotlananyana yo kalakatlhanta se kwa ko kerekeng ya baptisti yo o kolobetsang batho ka leina la Jesu Kriste o ne a re fa motho ope yo ebileng a ne a kolobeditswe ka tsela eo a tlele e leng go amogelesega fa tlase ga tente ya me mme ka nako eo go ne ga diragala gore ga bo go na le bangwe ba dutse foo ba ba neng ba kolobeditswe ka leina la morena Jesu mme yo e ne e le mokalongwe George Wright le lelapa lwa gagwe ba ne fela selo se le nosi se ba neng ba kgona go se dira e ne e le go se boele morago yalo he letsatsi leo kwa letsibogong ao o ne fela a tloga bokopanong jwa gagwe mme a fologa gore ka mokgwa mongwe a lebelele mme phuthego ya gagwe e ne e eme foo mme ke ne ka thatogela ko lefelong mme go ne go ntse go na le pula godimo ko makgabaneng godimo koo mme masimo a loraga ebile a ne a tlhatswegetse mo teng diphaposanenyana tsa yone di ne di dirile Blue River e nne loraga thata ke ne ka tsamaela mo metsing boteng jwa fa lo thekeng lwa me mme ke mongwe wa batshepegi kotsa batiakonic raya moo ne a naya baebele mme ke ne ka bala kwa petoro a neng a bua ka letsatsi la pentecoste ikothaye mongwe le mongwe wa lona mme lo kolobetsweng ka leina la Jesu Kriste gore maleo a lona a itshwarelwe mme lo tla amogela neo ya mowa o boitshepo e ne e le letsatsi leo le George Carter a neng a robetse foo a le ka go tsweletsa diata tsa gagwe a le bokete jwa diponto di le 60 le sengwe fela a ne a ntse dingwaga di fera bongwe le dikgwedi di fera bobedi mo bolaong a sa suti mme batho ba gagwe kereke e a neng a le leloko la yone ba ne ba buile gore fa ope ebile a ne a ka tla ko bokopanong jwa me ba tla kgaolwa mo kabalanong ya bone ko kerekeng mme jalo he e ne e le maitsiboa o ne ao a ena a neng a fodisiwa ka ponyo ya leito mme pong o ne a batla go korobediwa yaaka mosetsanyana wa borra naily yo neng a le golo koo yo ke neng ke bone bonatshegelo mme lo itse polelo diata le maoto a gagwe a ne a kokoropane mme ne ka tsena mo ponatshegelong le thateng ya mowa ka baya diatla mo go ena gone foo o ne a gololesega mme a fodisiwa mme jalo he o ne a le leloko la mo go tshwanang sentle e ne e le kereke ya methodist modiredi wa methodist mokalongwe smith ne e le ene yo neng a eme mo lotshitsing le phuthego ya gagwe mme ke ne ka simolola go kolobetsa ka baebele kolobetso ya sekeresete mme go batlile go le nako e ke neng ke kolobeditse batho ba le batlhano kgotsa barataro ka tsoganetso fela mela le maemo e ne ya dubega foo mo thabaneng ke fa go tla se go paseo sa Methodist bona ya go foka dia pa re tsa bone tse di siameng go ba kolopedi we ka dina la morena Jesu. Me ka monokela bakhumagadi ka diaparo tsa bona tse dintle tsa selike le selemo ba ne ba tsamaya ba tla mo loragen leo ba phimola difatlego tsa mona dikeledi le pente ya dipounama e tloga ba tswela go dira boipobolo le go kolobediwa mme e le ga mmogo le segopa seo monna yo maatla wa magetla a sephara ka mohuta wa moriri o o pomilweng wa ma-GI sefatlego se sephara a lebega a le mokima ne a tsamaela golo koo a apere sutu ya gagwe entle e e bobududu ya letsela la bobowa le le tiileng o ne a re nna le nna ke tsere tshwetso ya me. Yo e ne e le Busty Rogers ntle le ope a mmolelela sepe foo ke ne ka mo fitlha ka leina la morena Jesu Keresete go ya ka boipopolo jwa gagwe mme beke e e fetileng ke ne ka mmaya fa tlase ga mmu o o bujang kwa Milltown mme ke ne ka bua ka thero ya boitekanelo jwa tsogo ke ntse ke le mo anamisa tumelo mme ke ne ke bona medimo e e farologaneng le baitseanape ba dithuto tsa botshelo mme mo ke kgotlhetse epe ya tsone e leng sone ntleng ga bokeresete ke fela boitseanape jwa dithuto tsa botshelo ka fa e leng gore ba dumela mona mole kgotsa se sengwe fela motlhodi yo mogolo yo o dirileng lobopo go tshwanetse gore go nne le motlhodi fa go na le lobopo mme fa go na le lobopo le le la dirwa ke motlhodi mme tiro ya motho mongwe le mongwe e bonagatsa ene ka bo ene ena ke mmetli wa setswetiri o dira tiro ya botswerere o a aga mme fa e le makenike wa setswerere o dira tiro ya botswerere tiro ya gago e go bonagatsa fela mme lobopo lwa modimo le bonagatsa modimo mme modimo o dirile sengwe le sengwe a direla boikaelelo mme sengwe le sengwe se se direlang boikaelelo jwa modimo fa seswa se na le tsogo mpolelele selo se le sengwe mme ke tisitse dilo tse dintsi yaka dithunya le dikare le ka fa letsatsi le tlhatlhogang ka kgona mo mosong ngwananyana yo o tsetseng le le bokoa marang a lona a jalo go ka nna nako ya lesome lone ke monana wa dingwaga tsa lesome le sengwe mme ka nako ya lesome le bobedi lone le phatsima mo nonofong ya lone le bontleng jwa bosa kgotsa bonneng mme go batlile go ntse nako ya bobedi ka tshokologo le atamela go nna yaka nna mme go tloge go ka nna nako ya botlhano mo tshokologong lone le atamela go nneng yaka ntatemokgolo le ya go kotlomela mme kwa bofelelong marang a lone a tsidifala mo lefatsheng mme le a swa a mo ke bofelelo jwa lone le o diretse boikaelelo jwa modimo le ne la tsosa botshelo jwa dimela yaka le ne le tla go kgabaganya lefatshe dimela tsotlhe tse di ka bong di ne di sule ngwaga o kwa morago le di tshositse a mo ke bofelelo jwa lone nako e le direlang boikaelelo jwa modimo le tsoga gape mosong o latelang ka botshelo jo bošwa setlhare sengwe le sengwe se dira mo go tshwanang sengwe le sengwe sesele sengwe le sengwe ngwedi dinaledi tsamaiso ya dipolanete le letsatsi sengwe le sengwe se a solofe mme fa motho a direla boikaelelo jwa modimo go na le tsogo go tlhomame fela jaaka sengwe le sengwe selo se le nosi se go tshwanetseng go se dira ke modimo o letetse fela nako fela yaka a dira yaanong matlhare a makgolo a fetsa go wa mo ditlhareng a tlotloregile ke raya mo nako e a magobidu matala mabududu marokwa mebala yotlhe e e farologaneng go kgabaganya letsele le legolo la lefatshe kwa tlholego ya modimo e robetseng e sule mo tlase ga lone modimo o jwetse fela ngata ya gagwe ya dithunya fela o itse gore nako e a jalang ngata ya dithunya go na le tsogo ka dikgakologo fatshe le tshwanetse fela go dikologa modikologo wa lone go fitlhela le boela morago gone kwa letsatsing gape mme le tla tsoga mo dithunyeng tsa phitlho o seka wa ba ware mona ke bofelelo go feta ka fa matlhare a le masetla mo setlhareng a buang gore ke bofelelo selo se le nosi se go tshwanetseng go se dira ke gore modikologo wa nako ya modimo o kokobale go dikologa go fitlheleng nako ya kgotla ga morwa modimo mme setsidi sengwe le sengwe se se tshelang se se kileng sa swela mo go keresete se tla tlhagelela pontseng gape mo boleng teng jwa gagwe se mo gakologelwa. Au nako e ke tlang kwa bokutlong jwa tsela ya me ke batla go swela mo boleng teng jwa gagwe ke mo gakologelo gore ena ke tsogo le botshelo ena ke ena yoo gong jaaka re tla kwa lomating lwa morena lomati la morena jaaka ke ne ka go tlhalosa fano pele ga se re dumela se re se bitsang selalelo ke go ja senkgwe re baya mo go phoso re baya selo se se nepagetseng mo lefelong le le phoso ga se senkgwe se se leng botlhokwa ga se moweine o o botlhokwa mo ke senkgwe se se sa bidisiwang le moweine fela selo se se leng yalo ke selalelo go raya bua le mme e le mo go bueng naye o mo gakologelwa ke akanya gore ke nako e sego go kgaisa thata ya ditirelo lo a bona ura nngwe le nngwe ya botshelo jwa rona e tshwanela go bo e le selalelo selalelo le morena se yaka bodibana mo sekakeng se yaka motswedi mo tlase ga lekadiba gore kwa mosepidi a tlang a feta o a ema mme a nwe metsi go fitlhela a tima lenyora la gagwe mo ke go gakologelwa morena
coming by the order of his table.
Ho tla ka tolamo ya lomati la gagwe kwa mosepidi wa sedumedi a fetang yo a jakileng fano mo lefatsheng le rona ga mmogo gore re kgone go tla fa lomating lwa gagwe mme foo re nwe ditshegofatso tsa gagwe le letlhogonolo la gagwe le lefoko la gagwe mo kabalanong tikologong ya lefoko la gagwe go fitlhela mewa ya rona ya botho e e nyorilweng e kgotsofatsa
And then we leave the place of worship refreshed.
Me fong re toge le filong la kobamelo re la polositswe re kotsofetse re tswela ntle go kopana le mathata a se kaka gape mathata a se kaka sa botshelo.
Yes, an oasis in the desert.
Budibana mo sekakeng. Re tapolosa re dira fa re nyerilwe go tshwanetse go nne jalo ka mo bamedi mongwe le mongwe go kgotsofa ke mo go moobamedi mongwe le mongwe wa nnete gore ba eletsa thata go tla ga mmogo go na le sengwe ka ga kabalano e e leng se modimo go laotswe ke modimo mme go boitshepo go itshepile mme baitshepi ba go nyorelwa yaka tafita a ne a bua gore mowa wa gagwe wa botho o nyorelwa modimo yaka kwalata e direla molatswana wa metsi kwalatana e gobetseng e dintšwa tse di tsomang di kgakgotseng dinama di kgogile mo letlhakoreng la yone mme yone e ikgopotse mo go yone mme e ema e hemahema e lebeletse kwa e dupang ka kutlo ya yone e modimo a e e neileng e kgona go dupa metsi dimae le kgakala mme e baya tlhogwana ya yona mo phefo nako e e santseng e dutla madi a botshelo jwa yone mme e a itse fa e ka ba ya goroga kwa motsweding oo gore e ka kgona go tshela ga go ope yo o ileng go e tshwara ka ntlha eo fa e ka ba ya goroga kwa metsing e tla foretsa ntšwa nngwe le nngwe e o ka e lelekisang gonne e a itse gore e bone motswedi o tlamelang botshelo mme nako e kereke e gorogang kwa lefelong leo kwa keresete a rayang mo go kalo mo go rona gore re nyorelwa go tsena mo boleng teng jwa gagwe le mongwe yo mongwe ke motswedi o tlamelang botshelo ga o diabolo yo o ka bang a go fitlhela le leng loso ka bolone le fentswe foo ao a tsolofelo a lefelo re itapolose mme ka go dira jalo go gakologelweng gore keresete ke ena yo o go dirileng gore go re kgonegele e ne e le ena yo o re diretseng dilo tsena re tshwanela go mo gakologelwa gonne gakologetlwang gangwe re ne re le batswa kwa ebile re le ntleng ga modimo ba ditšhaba re fa bositswe ke medimo ya disetwa e e sa buing fela gakologelwang ke rasetega a swela mojuda fela setshidisimo le sengwe sa lotso lwa ga atamo le le kgelogileng kerasete ne a swa yaka re tla go mo gakologelwa kwa motsweding wa gagwe wa selalelo go tswanela gore gopotsa morago ko nakong jaaka Iseraele e ne e ntse ka kgone mo loetong lwa bone mme ba ne batla le fa go ntse jalo gone mo maikarabelong a tiro mo tseleng ya bona go tswa Egepeto go ya kgololong ya bona go ya lefatsheng le le solofeditsweng mme mo go yone tiro ya bone ya maikarabelo ba ne ba felelwa ke metsi mme go ne go omeletse mo tebogong lefelong lengwe le lengwe gongwe le gongwe mo tlase ga lekgabana lengwe le lengwe la kwa go neng go tshwanetse gore go bo go na le metswedi kgone go ne go sena epe mme ba ne ba nyelela mo sekakeng mme ne ga tloga lefika la tlhagele lona lefika le na le moshe a neng a le iteile mme mo go lone go ne ga tswa bontsintsi jwa metsi monna mongwe le mongwe yo o nyorilweng mosadi mongwe le mongwe yo o nyorilweng ngwana kgotsa le e leng phologolo nngwe le nngwe e e nyorilweng e ne e kgona go nwa bontsintsi jwa metsi yaka Johane 3:16 temana ya kgouta ya baebele e buile yaka modimo a ratile lefatshe mo go kalo-kalo o ne a ntsha morwawe yo o tsetsweng a le nosi gore mang le mang yo o dumelang a bananang a mo gakologelwang ga a tle go nyelela fela o tla nna le botshelo jo bo sa khutling go gakologelweng gore keresete e ne e le lefika la rona le le neng la itewa go boloka lefatshe le le nyelelang moditšhaba yo o nyelelang mojuda yo o nyelelang lefatshe le le nyelelang keresete ne a ntsha botshelo jwa gagwe ka bontsi gore mongwe le mongwe yo o tshwerweng ke tlala ebile a nyorile ne ga bua moporofeti bonang tlayang kosi dibeng rekang mo go nna mašwi le tswine ntleng ga tuediso tlayang ka gore ke selalelo tlayang le kgakologelwa morena nka akanya ka ga kgakologelo ya morena gape kwa lefelong la itapoloso mo sedibeng se se neng se bidiwa gotu bier la hai roi mo go rayang ka loleme la sehebere sediba sa ena yo o tshelang ebile a mpona hagari a ne a sa tlhaloganngwa le fa go ntse jalo a le mo maikarabelong a tiro a ne a sa tlhaloganngwa a sa atholwa sentle mme o ne a koromeletswa ntle a sena lefelo lepe go ya kwa go lone ka ngwana yo neng a nnyelela mme metsi a ne a fedile mo lebotleleng mme mokgoma yo monnye o ne a lela mme ke fela pelo ya ga mma e e tla itseng se go se rayang go ukwa go lelela metsi moo yakalo le ngwana lwa gagwe le ne le ruruga le diponama tsa gagwe di ne di omelela le ngwana wa gagwe a ne a koafala motsotso mongwe le mongwe a lelekilwe gone mo maikarabelong a tiro go se lefelo lepe go ya kwa go lone mosadi yo o ne a tsweletse a sena one ka bo ene go fitlhela a ne a gamolela lerothodi la bofelo mo diponameng tsa ngwana tse di neng di omelela mme bong lebotlela le ne le omeletse mme o ne a lebaya patsi mme a simolola go tswelela mme mogoma yo monnye a welela metsi mme o ne a koafala go feta le go koafala go feta mme e le ngwana a le nosi wa gagwe ga go belaelo epe fa e se gore pelo ya mosadi e e neng e tsena molato e ne e tle goe ao tle modimo ke dirile eng ke dirile eng mme o ne a sa kgone go itshokela go bona ngwana a swa mo diateng tsa gagwe jalo he ne a maya fa tlase ga setlhare mme o ne a tsamaela sekgaleng sa go fulwa ga bora gongwe dikgato di le lekgolo kgotsa go feta mme ne a bona setlhatsana mme o ne a kubama mme foo a simolola go lela gonne o ne a ipotsa goreng fa a dirile se se neng se nepagetse goreng selo sena se tshwanetse gore se tle mo go ena makgetlho a le mantsi re akanya moo ka ga bolwetse le dipogo tsa rona lwa bona fela gongwe go direla go setupegetsa letlhogonolo le boikelo botlhoko mme nako e a neng a santsane a akanya o ne a ukwa dilo tse di kwa tlase jaaka kwa bofelelong di ne di nyelela ka bonya di batla metsi o ne a ukwa letswe le bua mele goreng o lela ke eng se o se lelelang me o ne a lebelela kwa godimo me o ne a bona sediba se biloga a motswedi wa boitapoloso ba la hai roi nka tswa ke lepoletse ka tsela e e phoso b bo e ba babedi a l a h a I r o I mo go rayang sedipa sa ena yo o tshelang ebile a mpona ena yo o ka sekang a swa
Melchizedek El Shaddai
Melchizedek El Shaddai ena yo tlang ibile ampo a yiti di tsame o nkhakologetswe me fo o ne a nkhakologetswa ya ka ke mo khakologetswe me ga itse go wa tsila me o tagaletse go pano mo se takeng se di beng sena.
Oh, could we apply that in an hour's message right now of this day now?
Au arika dirisa mo mo laetseng wa ura gone yano wa tsatsi le yano na go ese kaka sa di kreka sa poko le liba ba very ba fanke ya se ka feli di ka tsena tsa lo patsi di khagabetse mo teng mi di ti bile ma poko e bile di thubegile.
Then to think that there
me fong akanya gore fong go eme gape bosegong jono sediba sa ena yo o tshelang ebile a mpo mo ke se go gakologela kerasete go tshwanetseng go se kaya mo mo obameding e
she was misunderstood and was cast out. Jesus said
ao mosadi yo ne a sa tlhaloganngwe a bo a leleki jesu ne a nako e a neng a lefano mo lefatsheng ke nna metsi a a tshelang ke nna metsi a botshelo mme ke batla go ntsha kakanyo e nngwe e nnye fano e e tlang mo monaganong wa me nako e jesu a neng a sekisiwa mme se ka ntlha ya sepese se le fa e se ka ntata ya lesotlo ke o ne a rometswe go tswa go pilato go ya go herode yanong pilato o ne a sa tshwanele go dira moo mme lwa itse yaka a ne a leka go thapisa mo diatleng tsa gagwe fela gangwe fa go le mo diatleng tsa gago go tshwanela go tsaya tshwetso ya gago ga o kake wa go kgoromeletsa mo mongweng o sele ke wena o le motho ka bonosi fela ena o ne a romela kwa go herode fela go dira lesotlo ka ena ka gore o ne a na le leina le le itsegeng la ene e le modira metlholo le jalo ja mme o ne a le selathiwa mo kerekeng jalo pilato ka bo ene o ne a kantse gore o ne fela a tla mo romela ka ko go herode mme gongwe go ne ka mohuta mongwe go tla thamalatsa tshele ya kgale e baneng bana nayo mongwe kgatlhanong le yo mongwe mme jalo he jesu o ne a tsewa go kgabaganya mebila le gongwe le gongwe mo mafelong go fitlhela a kopana le kgotlatshekelo e kgolo herode mme e rile a kopana le herode mme herode o ne a newa tšhono e le nosi ya gagwe motho a ka nna seelele jang fa herode a ka bofela a itsile yoo yone a eme fa pele ga gagwe e ne e le tiragatso ya moporofiti mongwe le mongwe wa mohebere ga keletso lenyora la lefatshe le le neng le eme mo pele ga gagwe tiragatso ya motlhalefi mongwe le mongwe le moporofiti yo a kileng a ba a bua tšhono e ka bong e kgotsofaditse pelo ya gagwe e e bolewo ka letlhogonolo le boutlwelobothoko a monna yo boelele yo a neng e le ene mme le fa go ntse jalo e seng boelele bo le bontsi yaka motho gompieno yo o newang selo se se tshwanang ka gore re ne ra nna le dingwaga di le dipete tse pedi go feta tsa thuto ya gagwe tsa boutlwelobothoko jwa gagwe fela a selo se se boelele se herode a se dirile nako e a neng a eme fa pele ga gagwe mme a seka a mo kope letlhogonolo le boutlwelobothoko a seka a kopa boitshwarelo jwa bolewo a ise a itse gore yo a emeng ga ke akanye gore monna yone a lemoga gore yo neng a eme fa pele ga gagwe e ne e le motho yo o jalo mpe re letleng mo go tebele motsotso
Because the man had not such a social.
Ka gore monna yo ga a ise a nne le leina le le yalo mo morafeng la seemo se se yalo mo morafeng la makgota a farologaneng le mekgato le yalo yalo le a neng a golaganye nalo o ne a sena leina le le yalo fela o ne a na nalo mo gare ga batho ba ba neng ba itse baebele ebile ba itse tsolofetso me ma ke yang ka macheta go fetanyana bao ba ba neng ba tlhomamiseditswe pele ko botshelong jo bo sa khutling ba ne ba go lemoga motsotswana o a neng a eme foo fela Herode o ne a sa ithuta mona o ne a sa go itse a selo se se tlhomolang pelo
gotlhe
mo baporofeti ba neng ba buile ka gone dingwaga di le dikete tse nne tiragatso ya selelo sa lefatshe e ne e eme gona fa pele ga gagwe foo mo pele ga matlho a gagwe go ne go eme tiragatso yotlhe mme yaka nka nna ka bua mona gape re ka akanya gore e ne e le monna yo o se maatla ka gore o ne a tsere tshwetso e e bomaatla gonne ga a ka a mo lopa bookelo botlhoko o ne a mo kopa gore a mo tlose bodutu ao ke utlwile gore o modiragatsi wa metlholo o ne a kopa tloso bodutu mo boemong jwa bookelo botlhoko.
That's what the world today is breathing back, the very decision of error. When they see the miracle working Christ,
they see the miracle. Loare Herota o tana le lefelo le le maswe go ema mo go lone. Motho wa gompieno o tana le lefelo le le maswe bogolo go gaisa go ema mo go lone. Herota o ne a nna le maitemogelo a dingwaga di le dikete tse nne. Baporofeti le banna ba ba botlhale re na le di le dikete tse tharo ka thuto ya maemo a kwa godimo fa ba piswa le se ba neng ba na naso nakong eo go tlhoma a selo se go se dirileng go jalo gompieno selo se se tshwanang.
What was the matter?
But Tata in a little
ill. Herod never given a serious thought.
I see a go a emi hot tatanya.
That's the way with the people of the day.
Oh, yes, it is.
They see Mimo kitsela ya
batu ba gompieno. Ba bona sengwe se se khomo sena. Se ba dirile gore ba makale fela ga ba eme mo go lele go lekana. Ba leka go retsa rabbi mongwe kgotsa moitudumongwe wa ditumelo le bodumedi. Yo o go tlhalosang gore go se nne gone mme le fa go ntse jalo ka fa e leng gore nako e ke akanyang ka ga Jeffersonville ke ga kae ke okame mo godimo ga lona yaka koko e tla dira dikokwana tsa yone mme lone lo sa rate ke ga kae ke neng ke tla lo kokoanya ke ga kae ke neng ka dira lefelo le na natsimo kwa ditšhaba tsotlhe di neng di tla fofela gone fela ga lo a rata lo a bona.
Yanong
lo bona se Herode a tshwanelang go se gakologela mo mothong o tšhono e ntle thata ya gagwe o ne a e kgana mme kgolo gongwe ka kwa ko mafelong a balatlhegi bosegong jono o gakologela se a se dirileng ka ga gone go thari thata
yanong
lo se letelele mo gonne mo go rona mo nake nako ya rona ya ketelo mpe re gakologelweng keresete gore o tshwana maabane gompieno le ka bosaeng kae Mahebere 13:80 o se lete go fitlheleng mafelong mangwe ka kwa a ba ba hutsegileng kwa lekgatong leo kwa o ka se kgoneng go tsena mo boleng tenging jwa modimo mme nako ya gago e fedile mo lefatsheng mo sekgateleding sa poifo e rerang o tla gakologela gore o ne wa na le tšhono ya gago mme o ne wa e gana mpe banana ba lemoge mona mpe botlhe ba go lemoge Herode ga a ise a ko a go akanye ka tlhoafalo
lebaka la gagwe le le nosi ena fela o ne a lopa gore a tlosiwe bodutu le gore Jesu a tle a dire mohuta mongwe wa mathale a ntse mmuka mo phutheng kgotsa lo a itse kgotsa sengwe o ne a akanya gore o ne a tla bo a ntse yalo ka tsela nngwe o ne a go akanya e le ramaselamose re utlwile gore o kgona go dira mathajana be ke bone o dira mathale a gago yaanong
mme mma ke bue sena ka tshisimogo
fela ke makgetlho a le kae a badiredi ba ba bidiwang go tua lo ba motlha ona ba neng ba re fa go na le mowa o boitshepo fa le dumela gore mowa o boitshepo o fela yaka kwa tshimologong be ke go bone o tsaya sebanebane yo o godileng ka kwano kgotsa yona ao monna yona ka kwano mosadi yona ka kwano ke tlaya ke ba tseye mbe ke go bone o go dira a ba lemoga gore ke mowa o tshwanang nyaya ga ba dire o ne ngwara Jesu wa fa o le morwa modimo tsaya o dire mantswe ano sengwe fa o le morwa modimo bolelele ke mang yo o go iteileng mo tlhogong fa o le moporofeti bolelele gore ke mang yo o go iteileng ka lekgasa mo sefatlhegong sa gago ba mo iteya ka thomane mo tlhogong bao ba tloga ba fedisa thomane go tloga mo go yo mongwe go ya kwa go yo mongwe ba re re bolelele fa o le moporofeti re bolelele ke mang yo o go iteileng re tla go dumela ka ntlha ya moo re bolelele fa o le morwa modimo ga re na matsoke mo dipelong tsa rona fa o le morwa modimo fologa mo sefapaanong mme re tla dumela gore o morwa modimo ke a ipotsa fa batho ba bantsi gompieno botlhe banna basadi banana le bagodi ba sa ema mo go lone lefelo le le tshwanang mme le ile go kgakologelwa letsatsi lengwe gore leno le le mo bolenteng jwa gagwe kwa motsweding wa gagwe mme leno la batla go bona mathale kgotsa lwa batla go bona matiriki kgotsa sengwe se sele se se tla ntirang gore ke go dumela mpe ke nne le thoromo mo godimo ga mokwata wa me ebile mpe ke dire mo na le mole ke tla go dumela lwa bona kutlo nngwe ya mmele ke kobamelo ya medimo ya disetwa go tlhaloganya ga motlhofo
He asked a question. I like to ask the church today.
Jesus said, "Wow. How do you call me your Lord? Jesus, goreng lompitsa morena wa lona mme lo sa dire dilo tse ke lo laelang gore lo di dire.
Why could you call me Lord and keep not my word?
Goreng lompitsa morena mme lo sa tsepetse lefolame.
Goreng lo kampitsa morena mme
lo gana dilo tse ke lo laela gore lo di rere le go di ruta.
What is it? What does it? It's because it's some denominational tradition.
Go dira eng ke ka gore ngwao nngwe ya selekoko e eme fa magareng ga bone le lefoko mme sengwe le sengwe se se emang magareng ga gago le modimo ke modimo wa sesetwa se tsaya lefelo la modimo goreng lo bitsa morena morena go raya go nna mongwe morena o ruile thubo
mme
fa modimo e le mong wa me fa nna ke le wa gagwe mme a ntsokolotse motha mongwe fa ke ne ke le mo tseleng e e phoso mme a mpiletsa boikaelelo bongwe ke eng se ke tshwanetseng go se dira fa e se go diragatsa keletso ya gagwe jaaka a dirile Paulo nka dira sengwe se se le jang go na le go tshegetsa lefoko la gagwe goreng lompitsa
morena
ke batla go bitsa mogoma yo mongwe fano lo bone ka ga ena kgatong ka ga Judas se a tshwanetseng go mo gakologela ka sone re bua ka ga go gakologelwa morena Judas bosigong jono go fitlheleng a se tlhole a leyo o tla tshwanela go gakologela gore o rekisitse botsalo pele jwa gago o rekisitse Jesu a direla poelo e e maswe re sotla Judas Riri one ale moeka yoma kapila yoma swe ha a tshwanelwe ke le peko tsa mrafo ope ha a tshwanelwe ke le godimo
goreng
one a rekisa morena wa gago morago ga a sena go nna le tšhono gore ebile a nnemo morutwa go nna moapostolo bitso e kwa godimo go gaisa mo baebeleng e kwa godimo go gaisa moporofeti o ne a nna le tšhono ya go nna moapostolo mme a rekisa tshwanelo eo ka ntlha ya poelo e e maswe me yanu o tshwanela go gakologela mo ke ka fa a gakologelwang Jesu ka kgone poelo e maswe.
I wonder how many of them tonight yet stand in the pulpit.
Make a ipotsa ke ba le kae ba bona busuku njono ba ba santse ba ema mo filong ka therelo ba santane ba apara pura pura mo kwaereng ba nna mo setilong sa botiakone kgotsa ba tsaya lefelo la ramatlotlo motshepegi kgotsa le fa e le eng se go ka bong go le sone maemo a gagwe mo kerekeng kgotsa modiredi fa felong ga therelo mme a santsane a rekisa tšhono ya gagwe gore a bakiwe ka bo ene ngaka mobishopo sebane-bane gore e nne pako ya gagwe ka bo ene poelo e e maswe. Monnane a mpolelela nako nngwe ke a dumela gore moo ke boammaaruri fela fa ke rara moo ke tla bo ke kopa kwa mo mmileng. Alo gakologela monna wa mohumi le lasaro se lekgato la bona la bofelo le la bosakutling e neng e le lone le ntswa a le mongwe a ne a na le e ne e le mokopi mme yo mongwe e ne e le monna yo wa mohumi fela setshwantsho se ne sa fatoga letsatsi lengwe mme bo babedi ba ne ba kgona go gakologela jalo he batho bosugong jono ba goa kaka judase yo neng a mo rekisetsa poelo e e maswe mme ba le bantsi ba dira selo se se tshwanang gompieno ba mo rekisetsa poelo e e maswe. Baperesiti ba metha eo le bone ba tla gakologela le bone gore ba ne ba rekisa tšhono ya bone ka ga ena tšhono ya bona ya go nna mothanka wa gagwe go nna morutwa wa gagwe go fetoga a nne mosukologi wa gagwe ba ne ba e rekisa ka ntlha ya lefufa le le tala le le tshetsweng chefi ba ne ba fufegela thuto ya gagwe gore nako e a neng a na le dingwaga tse lesome le metso e mebedi o ne a kgona go ba phala ka tsela nngwe le nngwe mme ba sa go lemoge gore yoo e ne e le mesia ba ne ba sa kgone go dira tse a neng a kgona go di dira mme ba ne ba boifa gore ba ne ba tla latlhegelwa ke maemo a bona a kwa godimo fa pele ga batho ba maemo a kwa godimo le godimo go feta mme ba ne ba rekisa tšhono ya bone mme bona ba molato fela jaaka Herode a ne a ntse ka gone.
And the church member of today is the same.
Me le lokola kereke la gompieno le a tswana. Ba ba ne ba tsepa makoko a bona le yalo yalo. Miteng ewo. Me ba ne ba boifela a bona. Maemo a bona a kwa godimo. Ba ne ba ta go jwa mo disina go geng. Ena ile eng ka ntla ewo. Ena ile go bamelo ya midimo ya disetwa.
Worshiping an idol creed.
Go obamela modimo wa setswa wa tumelo kgotsa modimo wa setswa wa bodumedi jwa kereke mo emong jwa go amogela lefoko le le tselang le le neng le bona ditswe mo pele ga bone mme ba ne ba bona lefoko la modimo baebele e ne ya re re mmone ebile re ne ra mo tshwara.
Human beings laid hands upon
them. Batho ba nama ba ne ba baya diatla tsa bona mo godimo ga lefoko le le jaaka ditlhaka di bolela le le tshelang le le bona ditsweng la modimo yo tshelang mme ba tlogela dingwao le ditumelo di eme magareng ga bona ba tlhatswa dipitsa le dipane selo se se makgapila jaana se eme magareng ga bona le modimo yo tshelang ee.
What was it? They were prejudiced.
In ele eng bana bana le letlotlo bana bana le letlotlo khatanong le fankadi ga go ya lokwalo e pepa e tekileng tata ene a iruta le foko la garara bana ba mo fufe kha bana bana le letlotlo khatanong naye me ba fe bana le khatlo khelo e leng gore go helen bata sa tsana ba khatlo khelo e o ketsela e bata khatlo khalang ka yone e o ketsela e bata tshwanela go mo khatlo khelo lware a mo e ne e le bafarisai go na le mosadi yo monnye yo neng a tlwaetse go tla mo kerekeng ena ao ke gopola gore ba bantsi ba lonalo a mo itse o nna kwa tlase ga mmila fano kgaka jaana ena o kgelogile tumelong mme nako nngwe le nngwe fa ke mmona o tabogela ko go nna o tsenya diata tsa gagwe mo go tsame mokaolongwe Bill Nthapelele nna ke kgelogile monna wa gagwe ke nyaya ke akanya gore ba nna gone kwa godimo mo mmileng fano ke mmone a le mo moweng ka bona mowa wa modimo mo go ena mme ena a bina a ipela le yalo yalo mme ena o kgelogile mo tumelong mme o ne a robetse bosheng ko kokelong golofano a swa ba ne ba akanya yalo mme o ne a romela gore ke tle ke mo rapelele ena le monna wa gagwe bana ba siametse mosadi wa me mo go boitsegang nako e mosadi wa me e neng e le mosetsana yo monnye yo makgasa wa sefatlhego se se sa tlhapisiwang mme ba ne ba te ba mo rekele mosesenyana kgotsa sengwe kgapetsa-kgapetsa go mo thusa gore a ye sekolong.
No matter how little it is,
go sa kgathalesege ka fa go le gonnye ka gone ga o ka ke wa direla modimo selo se le sengwe fa e se gore o tla se gakologelwa.
In so much as you have done unto the least,
ere ka o diretse yo motlana wa banyana bana ba me o go diretse nna mme yaka senkgwe mo metseng go tla boa. Mosadi yona wa mogolone a robetse pou yo monnye yo kgelogile mo tumelong a lela a tshwere seatatsame mme ena ke ne kare sentle kgaitsadi ke tla go rapelela mme yo o robetseng mo bolaong jo bo latelang e ne e le mosadi a robetse pou ka diatla tsa gagwe diphuthilwe a ntebile mme morwae wa monana a lefa letlhakoreng la gagwe wa go ka nna masome a mabedi mongwe yo o lebegang jaaka Riki wa segompieno. Jalo he, e seng go tlhokomologa fa leina la mongwe e ka bo e le Riki fela ke raya gore mo ke mo wena ga o ise o ke leina le le yaka leo mo metleng e e fetileng Elvis le Riki mme ke leina fela la paka e lo a bona fa o na le ngwana a teilwe leo mmitse ka leina la gagwe la mo magareng jalo kgotsa mo neye le lengwe fong nako e a neng a ntse foo jalo ne ka lebakong mme ke ne ke simolola go oba thogo ya me mme ke ne ka mmona a lebega ka mannete o ne a re le ta motsotso goga sesiro seo. Ke ne kare ke ne ke ile fela go direla mohumagadi thapelo a wena ga o modumedi. O ne a re ke tla go bolelela jaanong re ma methodist mme re batla go kgoga sesiro seo emma mme ke ne ka kgoga sesiro. Lo a bona selo se se tshwanang selo se se tshwanang gompieno ba le tlhotlho thata o ne a itse jang gore ke modiredi wa mohuta o feng ke ne ke ise ke bone mosadi yo pele. Fela koo teng o ne a utlwile mongwe a bua gore nna ke dumela mo phodisong ya balwetse mme o ne a rutilwe kgatlhanong nayo o ne a sena sepe se se amanang nayo o ne a thapa diatla tsa gagwe ka ga gone o ne a boifa gore o tla bonwa molato ka ntlha ya yone o seka wa tshwenyega ga o na go dira go sa fete ka fa Pilato a neng a kgona go tlhatswa mo diateng tsa gagwe. Jaanong moo ga se go bua sepe se se tlhabisang ditong ka batho ba ma-methodist moo e ne e le mosadi a le mongwe fela lwa bona go ka nna gabo fela e ne e le boitshwaro jwa gagwe ga ke akanye gore batho botlhe ba ma-methodist ba ka bo ba le jalo ka gore ke rapeletse ba le bantsi ba bona ba mpitsa gore ke ba rapelele mme ditshupo le dikgagamatso di ne tsa diriwa mo gare ga bona.
It never is the people in them churches, it's the system that they're under.
Ga ike inna batho mo dikerekeng tseo ke tsamaiso e ba le mo tlase ga yone ke mo go se dirang fela mosadi yo ne e le mongwe wa mohuta oo e ne e le eng lefufa le le tseneletseng la matlho a matala le le botlhole le le laolwang ke diabolo. Nka kgona go bua sengwe kwa bokopanong bongwe jo bo neng bo le fano mo motseng nako nngwe mme ba ne ba botsa goreng ba ne ba sa mpiletsa kwa go jone fela nna ke tatogela mo ka gore ke mo gae fela mme le fa go ntse jalo ga go lebaka ke lefufa fela ke tumelo ya kereke kobamelo ya medimo ya disetwa ka fa e leng gore re tla rata go latela mabogo a rona mo go mongwe le mongwe fela fa o gana jesu o ne a batla go dira gakologelwa letsatsi lengwe o tshwanetse o gakologelwe moo o tshwanetse go go gakologelwa go nkgopotsa fela ka bopaki jo bo neng jwa diriwa setšheng modiredi mme o ne a le mo lefiting a thatoga ka kwano ko Haven Building.
And there were three men standing with this.
Me kona le banna ba le bararo ba emele modiredi yona moli moli fitting. Me ba bane ba sa itse gore monna yona ke modiredi ga ke gopole yalo. Me irile bane ba tatoga. Bote bane ema go bodilong jwa bo fara bobedi. Me monna mo ne a retologa go le ba modiredi yo. Apar o itse gore ke eng? Mona go ba kile go le fela ha u feel le godima wa le ka motla ope re ka bang ra goroga gone.
Well, The minister said,
Sente,
I suppose you're right.
Ke kopola gore o nne pile. Ke kopola tsa gore o nne pile.
Fa bela e le gore
sa ba mo go khoni tsa rona. Mana ke bo khaufi jo le ka motho ope re ka bo fitlelang. Go ntse ya.
As long as you're trusting in what you do.
Fa bela o tsama mo go se o se dirang. When I was talking about say, "Usi dikile,"
make to mam or
banzi baruna ri iti kore kare adira sepe kare tuane lui kisepe ne are kupula kore far sepa mabu koni jaruna mana kubu kakalen jor kabangra korha kuahu jone zinde far sepa mabu kakala jor korha kuahu jone.
But oh, I like to say something. If I can forget what I was. And remember
Panka
what he is.
If I
can remember Jesus at the cross.
Panka mo, kagulukala, kwasi,
if I can remember what he done
Panka,
for
kagulukala,
me.
Say, asin, dirati,
if I can remember the scars that he washed away in the cross.
And give you the Holy Spirit to guide me. To guide me. Can't I own nagi? Tatu tadi tue kwa kudimu ka sewe le sewe. Sasi twari le fati lena.
I'm
listening to you.
Remember Jesus.
Agolohela Jesu. Nako eswaki inanludia montu. Mekosa tole kona libupi. Agolohela Jesu. Nako enaka iring kakusa tola kona lichunu. Agolohela Jesu. Nako ediabulu akulikang. Yaka ropela pina yaruna yaku patalala. Nago edi tikele tsodi kukuwa na go dikologa hema lina le le boitsapelo ka thapelo.
Remembering Jesus.
O gakologela Jesu. O gakologela gore o tla tla gape.
Ena
Jesu yo ne a tsewa mo go rona o tla bua gape ka mokgwa o tswanang o re morning a ya kwa le godimo ka one.
Gakologela
o tla boela bao ba e leng ba gagwe.
Let us pray. And with our heads bowed, I am with this little book.
Are rapele, meka di pelo tsarona di obilwe, le ka molaetsa nyana ona o kao kao khaneng o santse o le mo pelong ya
gago.
A o tarata gore a go gakologelwe yanong, fa o rata tsholetsa fela diata tsa gago. Le sengwe se se fapegileng. Murena nkakologele yaka moki abuile. Nkakologele nako edikele di elelang.
Our most holy Father, we have immensely enjoyed the presence of the Holy Spirit.
Raetso yo bi tsepo tsepo re ne ra itumelela thata thata bolenteng jwa mowa o bi tsepo jaaka a re bontshitse lefoko la botshelo jaaka re gakologela molete o re kgabilweng gone mme jaanong re tlositswe mo moleteng oo mme re bopilwe go nna bana ba Modimo ka letlhogonolo la Jesu Keresete.
I remember him when a doctor looked in my face.
Ke a mo gakologelwa nako e ngaka e neng e le ma mo sefatlhegong sa me mme a re ke fela metsotso e le mmalwa e mengwe ke kgakologelwa Jesu. Ke kgakologelwa Jesu nako e ke neng ke le ko a letareng ke lelela bookelo botlhoko mme mowa wa me wa botho o imetswe. Ke kgakologelwa mokgwele yo o o neng wa ntogela. Jesu ne a tsaya mokgwele yo wa me.
Sitting on the bench,
di kwedi di le malwa tse di fitileng ke neng ke ntse mo setulong ke neng ke lebile ko tlase mo ferekekeng ya lopo ya thobolo go fula setota mme Satane o tshwanetse a bo a ne a akantse mola ke tšhono ya me yanong.
And when the gun exploded and the barrel and stock and the
me nako e thobolo e neng e tunya me lopo le setoko le dilo tsa thobolo di ne tsa phatakana le molelo o ne wa fofaka kgotle go dikologa mme ke ne ke leka go tlhatlosa dinao tsa me mme madi a pumpunyega ke a kgakologelwa e ne e le Jesu. Nako e ngaka fa a ne a leba mme a bona go se kgobalo epe e e diregileng o ne a re selo se le nosi se ke se itseng morana o tshwanetse a bo a ne a dutse foo le ene a sireleditse motlhanka wa gagwe o tshwanetse ka bo a phatakantswe go nna ditokitoki ke phatakanyo e ya ao ke Modimo ka fa rotlhe re gakologelang dilo tseo. Re tlile mo motsweding o tletseng ka madi a agilwe mo ditsikeng tsa ga Emmanuele re tsogofatse morena ga mmogo bosegong jono o itse bo boikaelelo le maikemisetso fa morago ga pelo nngwe le nngwe e e tsholeditseng seata o itse ikeletso le letlhoko mme yaka motlhanka wa gago morena ke tla le bona mme re tlhatloga re tswa mo motlaganeng ona yanong ka tumelo re ya go feta maruleng ngwedi le dinaledi le tsela ya masagaripa otlhe a dinaledi le letsatsi mme yanong re goroga mo boleng teng jwa Modimo mme go papogileng mo pele game ke aletare ya gouta mo godimo ga foo go ntse setlhabelo se re se kgakologelwang Jesu yo neng a re kopa rara fela sengwe le sengwe ka leina la me ke tla go dumelela mpe tumelo ya rona e se retelelwe morena fela mpe re gakologelweng gore re amogela se re se kopang fa re go dumela yaka re gakologela gore Jesu o swetse gore se bonela le go tlhomamisa.
We see that you're increasing.
Morena, re bona gore o oketsa kago ya rona. E ne e le wena o re diretseng mona. Yo o re neileng katoloso ena ya kereke. Mira itse gore e ne e le wena morena. Yo o re fileng kereke kwa tshimologong. Re rapela gore o tla se go patsa maituko ana.
Lord, we pray for our pastor.
Morena, re rapelela modisa putego wa rona mokalungwe Neville. Motlhanka wa gago yo o boikobo. Le tswaro yo o ikanyegang o etletsegile go direla mo seemong sengwe le sengwe go sa kgathalesege fa e le kwa bonnong jo bo kwa morago kgotsa fa e le go phepafatsa kereke kae le kae kwa o mmatlang kgone koo o batla go dirisiwa go direla kae le kae o mmitsang kgone re a rapela Modimo gore o mo segofatse.
God, this great trial that I've just come through and these trustees who stood by me.
Modimo tsekiso e kgolo ena e ke fetsang go e ralala le batshepegi bana ba ba neng ba nkema nokeng le kereke e e neng ya ntapelela mme kgabakgare phenyo e ne yatla ao tle Modimo ke a ba rapelela ke a ba kgakologela le bone morena mme ke tlhomamisitse gore o a dira.
re khagolokhalo a ditse go patsetse o ntseng o le tsone mo go rona mme re khagolokhalo a lefoko la gago gore ga o kika o re tlogela le fa e le gore latlha botsofe ga bona go nna le sepe se se amanang le gone o tla bo santse o re gakologelwa nako e lefatshe le tla bong leseyo le nako e tla bong e nyeletse ka bonya ka ko bo sa kuting go kwadilwe sengwe se se jaana amma a ka lebala ngwana wa gagwe yo a nyang ga nka ke ka lo lebala lo kgabilwe mo makgofing a diatla tsa me dipikiri tsa di kgabileng maina a rona re a itse gore o a re gakologelwa morena mme mma o tlhole o le mo dikgakologelong tsa rona tsa dilorato le le gaisang yaaka mmoloki wa rona mofodisi wa rona kgosi ya rona morati wa rona botshelo jwa rona phatsimo ya rona ya letsatsi gotlhe ga tsotlhe ga rona motswedi oo o sa felelweng wa letlhogonolo le lorato lwa modimo mo go rona batho ba losika le le oleng la ga atamo.
Grant it, Lord, as we commit ourselves to thee now. Going from the tabernacle tonight.
Hudumelele morena, jagari nela kowena, yanong. Rutokam momuta, hanem busukun jo. Rakagulokala Jesu. Amen.
Do you remember him?
Alo amo kagulokelwa. Lo amurata.
Now I think, in our little broken message,
yaanong ke akanya gore mo molaetseng o monnye wa rona o kgaoganeng re ka nna ra bua mona paulo o ne a re eng le eng se re se dira ka mowa mo dilong tsotlhe tshwanetse go mo gakologelwa a re se direng tshwetso go fitlheleng re mo gakologelwa a re se direng sepe ka gore e tla bo e le lepotlapotla ba mma ba a re kita letlhakore le le lengwe la lerama mpe re gakologelweng se a se dirileng pele ga re ikitela mpe re gakologelweng kgato ya gagwe ba go na le tshwetso e e tshwanetsweng gore e diriwe mpe re le teng re gakologelweng gore ke mohuta o feng wa tshwetso o re akanyang gore o ne a tla e dira ka ntlha eo mmamoo e nne tshwetso ya rona ba re potlaka a re gakologelweng gore ena ga a ise a ko a itlhaganele lo a bona fa re tswenwa ke tsebetsebe gakologelwang gore o nna ko bosakutling nako ga e reye sepe mo go ena ke maikemisetso le boikaelelo jwa pelo ya rona mpe re mo
gakologelweng
mme mpe re mo gakologelweng yaanong yaaka re opela pina ena ka mowa wa boleng teng jwa gagwe ke a morata fa o agile mo loratong o agile mo modimong gonne modimo ke lorato bao ba ba agile mo modimong ba agile mo loratong lo a bona mme lorato ga le na letlhobo lorato ga le fufege lorato ga le ikgogomose lorato ga lo itshware ka tsela e e sa siamang lorato le tlhola le le bonolo le kgatlhisa le tshwarela le le pelonomi go sa kgathalesege ka fa bangwe ba galakang ka gone lorato lo sala e le lone.
Love is the ultimate.
Lorato ke maemo a ntlha a letlhogonolo. Lorato ke bogodimo jo bo kwa godimo jwa modimo jwa rona. Morago ga dinao tsotlhe tse dingwe le dilo di sena go nyelela. Diperofeto tsa rona, diteme tsa rona, diphutololo tsa rona tsotlhe tse re kileng ra ba ra di dira kgotsa le fa e le eng mo gongwe. Nako e lorato le tsenang ke ga maemo a ntlha. Le kwa godimo ga tsotlhe ka gore tse dingwe tsotlhe di a retelela lone ke tshwetso ya kgotlatshekelo e kgolo ke mopako wa mabofelelo ke naledi ya bokoni e e tsholang basepidi ba kwa lewatleng ba papametse ke campase e e re kaelang lerato ke ga maemo a ntlha mpe re go gakologelweng jaaka re opela ke a mo rata.
I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on.
Yanong gakologelwang o ntadile me antsa morwae.
Just my salvation on Calvary Street. Now while our sister
Yano nako e kgaitsadi a rona a santsaneng a re direla pina ena di noto mpe fela ka go kgatlisa ga kabalano nako e re tsantsaneng re dutse ga mmogo mo mafelong a se legodimo mo go keresete yaanong ntsha tsotlhe sengwe le sengwe mo pelong ya gago mme gakologelwang lefoko la modimo le bua jalo nna ke motlhanka wa gagwe ena o fano fong mpe re dumedisaneng ka diatla le mongwe mme re re modimo a go se go fatse mo kaolengwe fa o na le mmaba tlhatlhoga mme o ye kwa go ena lwa bona modimo a go setlogofatse mo ka o lengwe jaaka re opela kgorase gape mme re dumedisana ka diatla mongwe le yo mongwe a galotle go go dira yaanong ka go kgatlisa ga mmannete ka mowa modimo a go setlogofatse mo ka o lengwe roe
Love me. My
Kaja tatarna di tule di tue yanung. Hakulung kanwang Jesus.
Let's bow our heads and hum it.
Ya nong per obeni toko tsaruna miri opelele mo menong.
Remember.
Go kakologelwa Jesu. Yanong yaka kaitsadi a rona a tsameka dinoto ka go kgatlisa le kwa tlase nna ke ile go kopa mokaolongwe yo o siameng wa rona mokaolongwe Nevole o na le lefoko le o batlang go le bua sepe fela go siame ke ile go kopa mokaolongwe Collins morago kwa mokaolongwe yo monnye wa rona yo o boikanyego fano mongwe wa bathusi fa a tla re phatalatsa ka thapelo nako e re santsane re obile ditlhogo tsa rona mokaolongwe Collins.